His ways are past finding out.
Njira zake ndizosamvetseka sichoncho. Ambuye wodabwitsa. Ndizoko mabwanji kumudalira iye. Ndine wotsimikiza basi kuti inu munali ndi nthawi yopambana usiku uno. Ndipo basi pamene ndimatsegula chitseko apo mphindi pang'ono zapitazo ndipo ndimamumva mulongo gate akuimba nyimbo yakale ija. Pitirirani kugwiritsitsa basi ola limodzi lina. Zinabweretsa zikumbutso za mpingo wanga waung'ono momwe iwo unali ine ndisanachoke nthawi ina kuti ndipite mminda ya ntchito ya umishonale. Ine ndikuyang'ana tsopano pachakuti muyambe mwafuna kaye Mulungu. Patsogolo apa pachipupa chakale ichi, ine ndikukumbukira Sammy Davidson anapenta zimenezo pamenepo pafupifupi zaka 25 zapitazo. Kumbali inayo ine ndikuganiza icho chili ndi kodi inu muyaya mudzakakhalira kuti taganizani. Ndipo pomwe apa panali mkazi pachitsime ndi Daniel mukhola la mikango. Oh my, zinthu zambiri zachitika kuyambira nthawi imeneyo. Basi pafupifupi 5 koloko madzulo ano ine ndinalandira foni ya dzidzidzi imene inabwera kuchokera pafupifupi sate mamayilosi 40 kumusi kwa dziko likuno ya mkazi amene amafa ndipo mzanga wofunika kwambiri amayi ake a George Carter. Ndipo ine ndimadziwa kuti kunali atumika ambiri kuno oti agwirizize mpaka ine nditabwerera. Edith wakhalasa kupeza bwino na Yesu. Ndipo pamene ife tinali kumeneko Ambuye Mulungu anadzasunthira poonekera ndipo mulongo Carter watalikirana nayo imfa mitunda ya itali. Chotero ndife woyamikira chifukwa cha zimenezo.
It's getting time for communion service pretty soon.
Ndipo tsopano ikufika nthawi ya utumiki wa mgonero posakhalitsa apa. Ine ndikuganiza ndi pafupifupi 12 koloko pamene iwo azitero. Kodi inu mwakonza kuti muchita zimenezo nthawi yanji? Basi nthawi iliyonse imene ife ndangata amene ati adye mgonero usiku uno tione manjano. Ndizo izo nzodabwitsa. Chabwino, ine ndikufuna kuti ndiyankhule mawu kapena awiri. Mwina mwake ine ndika wochiyanga apa kwa pafupifupi maminiti 10-15 ife tiyamba mgonero. Tsopano, kodi inu mumamukonda iye? Amen. Ndipo ine ndikudziwa inu mwakhala muli ndi nthawi yopambana. Sichoncho inu? Chabwino, ngati pano palibe mbale Thomas Kidd ndi Mulongo Kidd ochokera komwe ku Ohio. Ine ndikuganiza iwo ayimirira kale. Oh, izo ndi zabwino. Ine ndikuganiza izo zili pa tepi ndipo ine ndikazipeza izo. Inu mukudziwa iwo sakugonja. Iwo angotsala basi masiku pang'ono kuti afike 100. Koma ndicho chimene chimandipangisa ine kukhala olimba mtima. Ndicho kuwaona anthu ngati amenewo. Ndimaganiza ndine bambo okalamba ndipo ine ndisanabadwe iwo anali akulalikira uthenga. Ndiyeno ndine pano bambo okalamba. Ndipo iwo ngati iwo satuluka ndikumaka kweza mau awo, iwo amangotenga tape recorder ndikumapita chipatala ndi chipatala, nyumba ndi nyumba, kulalikira uthenga. Izo ndi zabwino mwamphamvu. Amen. Motsimikiza ndine wokondwa ndithu chifukwa cha iwo ndi chifukwa cha iwo onse amene achitapo mu misonkhano iyi pano. Tsopano kumbukirani, ife tilengeza izo tsopano Ambuye akalola. Basi mwansanga tikangotsirizitsa chali chichi chimene iwo akunena kuti padzakhala ma 10 February. Bwanji ndife Ambuye akalola. Ife tikufuna kudzatenga pafupifupi masiku 8 kapena 10 kapena mwina mwake masabata awiri pa zisindikizo zisanu ndi ziwiri za chivumbulutso zimenezo. Ndipo ife tidzalengeza makadi kwa anthu athu odzacheza ochokera kozungulira ochokera kwa tukuno. Ndipo tidzawadziwitsa iwo nthawi yochuluka mtsogolo kuti ngati iwo angafune kubwera chabwino ife ndithudi tidzakhala okondwa kudzakhala ndi inu kuno. Ndipo mwina mwake Ambuye adzatipatsa ife chionetsero china chakukhalapo kwake monga yana tira nthawi yomalizira pamene ife tinkamalizitsa mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Inu mukufuna mutamupempherera wina wake, bwanji muzindikumbukira ine nthawi zonse chifukwa ndine amene ndikuwafuna iwo kwenikweni. Tsopano ine ndikukhala ngati ndikudzichitira ndekha manyazi kuti nditenge maminiti 10 awa 15 apa kuti ndinene china chake chaching'ono ife tisanayambe koma tiye ntiweramitse mitu yathu mphindi chabe. Ambuye Yesu, nkhondo idzakhala itatha tsiku lina. Ndipo sipadzakhala sodwala oti apempheleredwe. Ndipo sipadzakhala sochimwa oti alape. Koma Atate, pamene tsiku ili lili chimene ilo lili, mutilole ife tigwire ntchito pamene ife tikadalinako kuwala kuti tigwiremo ntchito. Pakuti ora likudza limene munthu aliyense sadzagwira ntchito. Tsopano, kwampindi pang'ono chabe ambuye. Ine ndikana mvelela moipa, ngati ine ndikana tindi satero, ndikana tsekera chakaiji, wopanda kunena mau pang'ono onjezera. Nditandi zeni na atate, ine ndikupempera. Kuti ine ndite kunena china chake, chimene chinga zale kulimba ntima, mumtima wa antwanu. Kuti ife, tite kuchoka pano, siku uno, titata kuja mgonero. Ndipo ife, tiku zindikila kuti mumgonero mumakala mpamvu. Israeli anadya mgonero koyamba, ali muigu. Ndipo anaenda zaka 40 sapato zao osata kapena zovala zao kupele peseka. Ndipo mwa anthu 2 milioni panalibepo 4 kapakati pawo pamene iwa ankatuluka muchipululu. Ambuye mutilole ife tizikumbukira zimenezo usiku uno pamene ife tikuyandikira ola lalikulu ili mudzina la Yesu ife tikupemphera. Amen. Ngati ine ndinga yankhule phunziro limene ine ndinali nditalemba kuti ndidzayambirepo madzulowa, ife tingakhale pano mpaka 5 koloko mmawa. Koma ine ndikufuna kuti ndingowerenga mawu kuchokera zikomo ino. Kuchokera ku Aefeso mutu wa 6 ndi meya 12. Ndipo basi kwamphindi pang'ono chabe tsopano kuti tilimbikitsane. Pakuti ife sitimenyana molimbana ndi thupi ndi magazi, koma molimbana ndi maudindo, molimbana ndi mphamvu, molimbana olamulira a mdima wa dziko lino, molimbana ndi uthakati wa uzimu m'malo a mwamba mwamba. Uthakati wa uzimu m'malo a mwamba mwamba. Ndipo ine ndikufuna kuti nditengepo kuchokera pamenepo phunziro laling'ono la maminiti 10 kapena 15 kapena mutu kani, ine ndikufuna kuutcha iwo mpikisano. Mpikisano ndiko kupima na mphamvu. Ndipo ife pamene ife timakhala ndi kupima na mphamvu, ife tinkakhala ndi amwenye ankakonda kuyatsa moto, ndipo iwo ankaika anthu ochuluka kwambiri kumapeto ambali iyi ya chingwe, ndi ochuluka kwambiri kumapeto ambali iyi, ndipo nkumakokerana chingwe, mpikisano opima na mphamvu, ankakokera mbali yogonjayo pa moto. Ndipo tsopano ife tikudziwa kuti pali zinthu zambiri, ndipo tikhoza kuzikhazikitsa izi kwa maminiti pang'ono za mpikisano. Koma ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa maminiti awa mwamsanga pa mpikisano waukulu umene ulipo, ndiwo pakati pa mpingo ndi Satana. Mphamvu yaikulu ija ya Satana. Ndipo ife tikufuna kuti tiyankhule za mphamvu yaikulu ya Mulungu mu mpingo wake. Tsopano, mpikisano waukulu wakhala ukuchitika kwa zaka zambiri. Iwo unayambira kumwamba, ndipo Satana anathamangitsidwira pa dziko lapansi, ndipo atatero iye anadzakhala mdani wa anthu a Mulungu. Ndipo kuyambira pamenepo, iye wakhala kugwiritsa ntchito mphamvu zake zonse ndi njira zake kuyesetsa kuti awakokere anthu a Mulungu kudutsa pa moto, kapena alowe pa moto wake. Ndipo ife tikumudziwa iye amene ali ndi mphamvu yochuluka. Mulungu ali nazo. Ndipo Mulungu pamene iye anawapatsa anthu ake chinthu chopambana chimene iye akanatha kuti amumenyere nacho Satana, chinali mawu ake. Tsopano, chifukwa mawu ndi Mulungu, ndipo ndi ndani wamphamvu kuposa Mulungu. Chotero mawu ndi Mulungu, ndipo mawu akukhala mphamvu zathu. Mulungu mu mpingo amakhala mphamvu yake kuti amukokere Satana kumoto wake omwe umene iye waupanga. Ndipo kukokera nako kukupitirirabe. Tsopano Yesu anati mu Mariko 16, mu dzina langa iwa adzatulutsa ziwanda. Tsopano ine ndikudziwa kuti awo ndi maneno akale amene anthu kapena pali maneno akale amene ndipo iwo si akale kwambiri tingatero. Anthu lero sakumakhulupirira za ziwanda. Koma chinthu choyenera kuchita mwakuganiza kwanga ndi kumudziwa mdani wako. Ndipo ukamudziwa mdani wako, ukonzekera mpikisano umene inu muti mukhale nawo pamene inu mukumane naye iye, chifukwa inu mukumana naye iye. Ndipo kumudziwa iye, kudziwa zake, kudziwa chimene mphamvu yake ili, ndipo mukatero mukonzekera mpikisano uwu pamene inu mukukakumana naye iye. Pakuti ndicho chinthu chimodzi chotsimikizika, inu ndithudi mukumana naye iye. Ndipo kotero inu muzikonzekera mpikisano uwu. Tsopano, kukonzekera mpikisano zimakhala chimodzi modzi monga wankhonya wake Mdani wake amene iye ati akakumane naye kunja uko mumpikisano kuti akamumenye womenya wabwino weniweni kawiri kawiri amamudziwa ndipo amamuwerenga mdani wake. Iye amaphunzira njomba zake, amadziwa pamene iye amamenyera, kaya iye amatsamira kutsogoro, amapindikira mbuyo, amamenyera dzanja lakumanja kapena dzanja lakumanzere. Iye amaphunzira zonse izi. Ndipo kenako iye akakhala womenya wabwino wanzeru, iye amadzitengera wophunzitsa amene angamenye mmene mdani wake amamenyera. Chifukwa akatero iye adziwa njomba zake zonse pamene iye ati akafike pamalo amenewo. Ndipo ine ndikuganiza kuti ndicho chinthu chabwino kwambiri kuti akhristu azichita uko mkulondola. Ndipo tsopano ngati inu mukufuna kuti muyambe kukonzekera, muyambe ndi Yohane 3:16 lamulo la golide. Muyambe ndi limenelo, ndipo ilo lidzakutengerani inu kophunzirirako. Ndipo mukatero muziphunzira nkhonya zogwetsera pansi, chifukwa inu mudzayenera kuti mukazigwiritse ntchito izo. Aliyense amadziwa zimenezo. Inu mukuyenera kuphunzira kumumenya mdani wanu. Ndipo nthawi zonse Mulungu amagwiritsa ntchito mawu ake. Ife tiyenera kumakumbukira kuti Mulungu amagwiritsa ntchito mawu ake kuti amugonjetse mdani wake. Ngati Mulungu akanaganizira kapena akanawapatsa anthu ake china chake chabwinoko kuti amugonjetsere nacho mdaniyo, iye akanachita zimenezo. Chotero monga ine nthawi zonse ndakhala ndikunenera, pamene Mulungu apanga chigamulo, icho chimakhala chopambana chimene chilipo. Iye samayenera kusintha zigamulo zake. Chotero chigamulo choyambirira chimene Mulungu anawapatsa anthu ake mmunda wa Edeni choti azimumenyera nacho mdani chinali mawu ake. Iwo anamangiridwa linga ndi mawu ake. Ndipo tsopano mdani amaphunzira mmene timachitira ndi mawu. Ndipo tsopano Satana anaziphunzira zonsezo mwangwiro mpaka pamene iye anadzabwera kwa Eva, iye anali ndi ndondomeko yapamwamba imene iye akanagwiritsa ntchito pa iye. Ndipo imeneyo inali kulingalira pa mawu. Tsopano iwe sumayenera kuti uziwalingalira mawu a Mulungu. Uyenera kungowakhulupirira iwo, osati kuyesera kuti uziwafotokoza iwo, osati kuyesera kuti muziwaganizira iwo. Tsopano inu simungamuganizire Mulungu. Chotero Mulungu ndi mawu. Ndipo iwo anangopangidwa kuti azikhulupiriridwa. Ndipo ndiyo mphamvu yathu. Muzingowavomereza mawu. Ndipo aliyense amadziwa kuti mbewu ikakhala munthaka yoyenera idzabereka za mtundu wake. Ndipo ife tizingotenga mawu. Ndipo tsopano Eva anayamba wayima kuti alingalire pamene iye anabwereza mawu kwa iye anati, Mulungu anati, inu musadye za umenewo pakuti tsiku limene inu mudzadya za umenewo tsiku limenelo ife tidzafa. Ndipo Satana sanatsutsane naye konse. Iye anati, ndithudi uko mkulondola. Koma iye anati, iwe ukuona, iwe ukusowa kuwala kwina kwatsopano. China chake chosiyanako pang'ono ndi chimene Mulungu ananena. Ndipo ngati iwe uchita icho, iwe udzakhala wanzeru pang'ono. Maso ako adzatseguka. Koma iye anati, chabwino Mulungu anati ife tidzafa. Iye anati, oh ndithudi. Mwaona, ndi zimenezotu. Basi mochuluka choncho, ndithudi inu simudzafa. Koma Mulungu anati inu mudzafa, ndipo ndimomwemo basi. Ndipo izo zinadula kukokerana kwa chingwecho pamenepo. Ndipo anaukokera mtundu wonse wa anthu kuimfa, chifukwa Eva anamvetsera kukulingalira kotsutsana ndi mawu a Mulungu. Tsopano ndi chamanyazi kuti iye anachita zimenezo, koma izo zinadutsa kale. Koma tsopano ife tikadali omangiridwa belinga, ndipo chilumikizo chimenecho chinakonzedwa mwa Khristu Yesu. Ife tikudziwa zimenezo. Mulungu anatipatsa ife chitetezero chathu chopambana kuti basi mophweka tizingodalira mawu ake. Inu mukudziwa, ndipo ambiri amanena lero kuti palibepo chinthu chotero ngati mdyerekezi. Iwo amakhulupirira kuti ilo ndi ganizo chabe. Iwo amakhulupirira zimenezo. Ndipo pale anthu amene amakhulupirira kuti mzimu woyera ndi ganizo labwino, ndipo kuti mdyerekezi ndi ganizo loyipa. Koma ngati inu mungazindikire pamene Baibulo likuyankhula za mzimu woyera, iye anati pamene iye mzimu woyera adzadza, ndipo iye ndi pronauni ya umwini. Mukuona? Chotero iye ndi munthu. Ndipo mdyerekezi ndi munthu. Ndipo ziwanda ndi anthu. Inde, izo ndi ziwanda. Ndipo izo zimabwera mwa njira zambiri. Koma iwa amaganiza kuti ilo ndilingaliro lakachitidwe kachikale. Mwamuna anali kutsutsana nane kuno masabata pangono apitawo. Iye anati, inu mukudziwa zimene inu mumachita, inu mumangwapangitsa malingaliro a anthu amenewo kuti aziganiza china chake pamene inu muwauza iwo chinthu chimenecho. Iko kumangokhala kusintha kwakaganizidwe. Ine ndinakumana nacho chinthu chomwecho mu India nthawi ina. Pamene amuna oyera amenewo uko kumene ife tinali, ine ndikukhulupirira omvetsera ochuluka kwambiri amene ine ndinayamba ndayankhulapo nawo. Omvetsera amene anakhala choyimirira anthu theka la miliyoni. Ndipo ine ndinazigwira izo mwakuzindikira za mu mtima mu mzimu. Ndipo iwo amaona mzimu oyera ukuwayitana anthu. Ndikuwayitana iwo kuchokera mwa omvetsera, ndikumanena zinthu zosiyana-siyana, ndikumagwira lingaliro lawo. Achiraja ndi amuna oyera, iwo anati, iye akuwerenga malingaliro awo. Chotero mphindi pang'ono, pafupifupi 5 kapena 6 zinali zitadutsa pa mzere wa pemphero. Ndipo bambo wakhungu anabwerapo. Ndipo iye anali wakhungu kwa thunthu, ndipo maso ake anali oyera ngati malayanga. Ndipo ine ndinati, tsopano apa pali bambo wakhungu, aliyense akutha kuona kuti iye ndi wakhungu. Ndipo ine ndinati, ngati ine ndingamuthandize iye, ine ndingatero. Koma njira yokhayo imene ine ndingachitire izo ingakhale mwamphatso. Mwina mwake kunena china chake chimene iye anachita, ndipo zimenezo zingapereke lingaliro lakuti ngati Mulungu akudziwa chimene iye anachita, iye ndithudi angadziwe chimene ati achite. Chotero ine ndinati, tsopano ndikumuyang'ana iye. Ine ndinati, tsopano iye ndi wopembedza dzuwa. Iye wakhalali wakhungu kwa zaka 20. Ndipo pamene wotanthauzira ananena zimenezo, izo zinali zolondola. Ine ndinati, iye ndi mwamuna wa pabanja. Iye mkazi wake ndi wocheperapo, ndipo iye ali ndi ana amuna awiri. Wina wapafupifupi 7, wina 9. Izo zinali ndendende kulondola. Ndinachula maina awo chimene iwo anali. Kenako kuchokera mwa mvetsera pamalo pamene anthu anakhala, panadzabwera funde limenelo. Izo ndi za mmutu. Izo ndi china chake chadongosolola la kuwerenga maganizo awo mwa mbwebwe. Kenako ine ndinaganiza, Ambuye, ngati inu munganditandize ine. Ine ndikusowa thandizo lanu Ambuye. Anthu awa akuyesera kuchika ichi kuti ndikuwerenga maganizo. Ndipo si zimenezo. Ndipo inu mukudziwa izo Ambuye. Komabe ine ndingawapatse iwo lemba limene Yesu anati iye samachita kanthu mpaka Atate atamuonetsa iye. Ndipo kenako nditapotoloka kuti ndimuyang'anenso bamboyo kachiwiri, ine ndinamuona iye pamwambapo mumasomphenya ali ndi maso abwino basi monga ine ndili nawo. Ine ndinaganiza, tsopano nthawi yake ndi imeneyi. Ine ndinati, Bambo uyu ndi wopembedza dzuwa tsopano. Ndipo iye anachita khungu. Ndipo ine ndinati, tsopano apo pali ansembe achi Muhammadi, ndipo pali ansembe achi Sikh, Jain, ndi mitundu yosiyana-siyana ya zipembedzo, Buddha. Tsopano bambo uyu akufuna kuti alandire kupenya kwake. Tsopano inu mukhoza kunena kuti iye amapembedza chilengedwe m'malo mwa mlengi. Ine ndikukhulupirira zimenezo nanenso. Koma pano ife takhala usiku uno, ine ndinati, ndipo ife takhala lero ine ndinalandiridwa mu kachisi ya chijaini kumene zipembedzo 17 zosiyana-siyana zinali kumeneko kuti andifuse ine mafunso. Ndipo aliyense wa iwo amatsutsa Kristu. Aliyense. Ndipo ine ndinati, tsopano ndipo ambiri anthu inu munali kumeneko. Tsopano ngati Kristu ali wolakwika kwambiri choncho, ndiye bambo uyu akufuna kukhala bwino. Ndipo ndithudi Mulungu wachilengedwe amene anapanga dziko lapansi akhala mmodzi yekhayo amene angamupatse iye kupenya kwake. Izo ndi za nzerupo. Ndipo ine ndinati, tsopano ngati aliyense wa anthu inu achi Muhammadi pano ndi chimene chili chipembedzo chotsogolera. Ngati wansembe wachi Muhammadi angabwele pano ndi kudzamupatsa iye kupenya kwake, ndiye ine nditsatira chi Muhammadi. Kapena ngati wansembe wachi Buddha angabwele kudzamupatsa iye kupenya kwake. Koma mulole Mulungu amene anamupanga iye. Mulungu wa wina wake kwina kwake. Chifukwa akuyenera kukhalapo. Ife sitingakhale ndi chilengedwe popanda kukhalapo mlengi. Ndipo icho chitengera mlengi kuti alenge kupenya mmaso awa. Iye anakhala ali wakhungu zaka 20 chifukwa choyang'ana dzuwa. Kumaganiza kuti iye angapite kumwamba ngati atachita zimenezo. Bamboyo amachita zimenezo mosadziwa. Ine ndinati, kodi inu ansembe achibhuda mungachite chiyani? Inu mukhoza kungomusintha kaganizidwe kake. Inu munganene kuti iye akulakwitsa, iwo amapembedza makolo awo akufa. Ndipo ine ndinati, tsopano inu mukhoza kuganiza kuti iye anali Inu mukhoza kunena kuti iye amalakwitsa koma inu mungachite chiyani inu mukhoza kumusintha kaganizidwe kake ndipo ine ndinati kodachi Muhammad mungachite chiyani kumusintha kaganizidwe kake achisiki Jane ndi ena otero kusintha kaganizidwe kawo ine ndinati ife tinacho chinthu chomwecho mu United States A Methodist onse amafuna kuwapanga Baptist onse kukhala a Methodist ndipo a Pentecost amafuna kuwatenga a Methodist onse ndi kuwapanga iwo akhale a Pentecost kumeneko ndi kusintha kwakaganizidwe koma zimenezo si zimene ife tikuzikamba ife tikukamba zokhudza Mulungu mlengi ndipo ine ndinati ndithudi mlengi akhoza kuyankhula ndipo tsopano ine sibwezi nditanena zimenezo ngati masomphenya amene wakanati asakhale pamenepo mwanjira iliyonse tsopano ine ndinati tsopano ngati mmodziyo tiye nitimulole iye akhale Mulungu bwerani mudzamupatse iye kupenya kwake ndipo ine ndinati tsopano ine ndikumubetchera wansembe aliyense kapena raja kapena mwamuna woyera kapena chilichonse chimene chingakhale bwerani mudzamupatse iye kupenya kwake ndipo ine nditsatira mbalume yanu inu mwapanga wotembenuzidwa ndipo limenelo linali gulu la anthu achete kwambiri limene ine ndinayamba ndali mvapo mukona palibe amene anachita izo ndipo ine ndinati inu mwakhaliranji chete choncho Ine ndinati, chifukwa chimene inu mwatero, ndi chifukwa chakuti inu simungachite izo. Ndipo inenso sindingachite. Koma Mulungu wakumwamba. Amene anamukitsa mwana wake Yesu Kristu, amene wantchito wake ifetiri, wangondionetsa kumene ine masomphenya kuti bamboyu alandira kupenya kwake. Mukuona? Ine ndinati, tsopano, ngati izo sizitero, ndiye inu mukhoza kundilamulira ine kuti ndituluke mu India. Koma ngati izo zili chomwecho, mmodzi aliyense wa inu mukuyenera kupereka moyo wanu kwa Yesu Kristu. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu. Ndiangati muno amene muti mupereke moyo wanu kwa Kristu, ngati bambo wakhungu uyu atalandire kupenya kwake. Inu mukuwaona nsembe anu, palibe amene wabwera pano. Kwanji iwo sakubwera ngati iwo amakuzani inu kuti chipembedzo chawo ndi chachikulu kwambiri ndi chopambana. Kwanji wina wake sakubwera ndi kudzanena china chake. Palibe wabwera. Ine ndinati, ndiye anthu inu kunja uko. Ngati mumuona bambo wakhungu uyu akuimirira pano. Ndipo panadzabwera dokotala kuti adzapime maso ake. Iye anagwedeza mutu wake, iye anati, iye ndi wakhungu. Ndipo chotero ine ndinati, ndithudi iye ndi wakhungu. Koma ine ndinati, ngati ndipo ngati Mulungu ati amupatse iye kupenya kwake, ndi angati ainu ati akamutumikire Yesu Kristu. Ndipo utali wa mmene ine ndimatha kupenyera panali nyanja za manja akuda. Ndinatembenukira kwa bamboyo, ndipo ndinati, Ambuye Yesu, mulole chidziwike kuti inu ndi Mulungu. Bamboyo anadzandigwira ine pakosi, ndipo apo panali patakhala ameya a Bombay anadzamugwira iye pakosi, akupenya bwinobwino chimodzimodzi monga aliyense. Ndi chiyani chimenecho? Ndicho kwenikweni mphamvu. Mulungu ndi Mulungu. Ndipo Satana ndi Satana. Ngati inu simukhulupirira zamdierekezi, pamene ine ndinkayamba poyamba, ine ndinkakumanizana naye iye tsiku ndi tsiku. Musandiuze ine kuti kulibeko mdierekezi. Chifukwa ine ndikudziwa bwinoko. Ine ndimamenyana naye iye tsiku ndi tsiku. Chotero ine ndikudziwa alipo mdierekezi. Ndipo inu mukuyenera kuphunzitsidwa pamene inu mukumana naye iye. Osati kuphunzitsidwa muzammalingaliro. Osati kuphunzitsidwa mumaphunziro. Koma kuphunzitsidwa ndi mzimu woyera. Mphamvu ya Mulungu. Italowa mumawu ake kuti ikawaonetsere iwo. Muzimudziwa mdani wanu. Oh, iye ndi chinthu chankhanza bwanji. Mmene ine ndingakondele kuima pano tsopano ndi kuyala pa zimenezo. Kubwerera kudutsa mu Bible ndi kukakuonetsani inu mwamuna kumbuyo uko amene anakumanizana naye maso ndi maso. Momwe pamene anali mu mpikisano ndi mdani, iwo anadzimangira linga okha ndi mawu a Mulungu. Noa anali ndi chomuchitikira cha zimenezo. Ndipo iye ankadziwa kuti Mulungu anamuza iye kuti ivumba mvula. Ndipo mpikisano unayambika pakati pa science ndi mawu a Mulungu. Science inkati izo sizingachitike. Mulungu anati izo zichitika. Amen. Chinthu chomwe chomwecho chilipo lero. Icho chichitika. Icho chimachitika. Alipo ajelekezi. Koma Yesu anawathamangitsa iwo. Ndipo iye anawupatsa mpingo wake ulamuliro kuti uzichita zimenezo. Muzitulutsa ziwanda mudzina langa. Iye anatulutsa ziwanda 7 mwa mkazi wokongola tsiku lina. Ndipo iye anati, pamene mzimu woyipa utuluka mwa munthu, iwo umakaenda mmalo uma, umadzabwereranso pamenepo, ukubweretsanso ziwanda zina 7 limodzi naye. Sopano, zimenezo zimasonyezera kuti ngati munthu wayeretsedwa ku ziwanda, panali china chake chomwe chimakhala mwa iye chimene chatulukamo. Mdyerekezi watulukamo. Sopano, pamene mdyerekezi wasamuka, zikatero Mulungu, zimamubatsa Mulungu mpata kuti alowemo. Chotero, ndipo pamene iye atuluka, muzilola mzimu woyera uzilo wamo. Musango zisira izo pamenepo. Ngati inu mungo laba machimo anu ndikumango pitilira, ndiye inu mudzakhala mukuipira ipira kuposa kale. Koma mutenge malo awo amene satana amakhalamo ndi kudzadzamo, adzadzitseniwo ndi mzimu woyera wa Mulungu. Ndipo mukatero inu mudzakhala ndi mphamvu yama wa Mulungu mwa inu, ikuonetseredwa ndi kumatulutsa ziwanda. Mpikisano ukuchitika. Kuwala kwa madzulo kukuwala. Mzimu woyera wa Mulungu ulipo. Ndipo tsopano. Ndi pafupi fupi maminita atatu kuti kwane nthawi imene makhelele akhale akulizidwa. Ndipo pakhala pakati pa usiku. Ndiye pamene ife tizichoka mchipinda chino. Kumapita ku malo athu osiyana-siyana ndi ku nyumba zathu. Ndi kukakumana kunjako. Ndi kukakumana ndi dziko lapansi. Tiyeni tisapite monga ife timachitira mu nthawi zakale. Tieni tipite mumphamvu ya chiukitsiro chake. Tieni tipite mudzina la Yesu Kristu. Tili ndi mbendera itakwezedwa mwamba ndi chikhulupiriro mu mawu ake kuti tikagwire lupanga la kuthwa konse konse. Titavala chishango ndi zida zonse za Mulungu. Kukakumana naye mdani. Chifukwa iye akumakhala wamphamvu ndi wamphamvu kwambiri tsiku lililonse. Pamene mdani akubwera ngati chigumula, mzimu wa Mulungu umakweza mu Yesu kukalimbana naye. Ngati ife tafika kumapeto a zinthu izi zimene ife, ndipo zinsisi za Mulungu zamalizika pali modzi nafe, ife tikufunafuna mphamvu zina zonjezera, mphamvu yokwatulitsa, kukakumana ndi mphamvu yoipa imene idzaukwatule mpingo ndi kudzautengera iwo mu ulemerero. Ife tikuyenera kukhala nayo iyo. Tieni tikumane naye 63 ndi kubetchera uku kwakuti ife ndi antchito a Mulungu wamoyo. Ndipo monga Shadrach, Meshach ndi Abednego akale, ife sitigwadira adyerekezi a dziko lino ndi kuchichotsa chinthu ichi chimene ife tachikamba. Koma tieni timenye nkhondoyo. Ine ndikumvelera usiku uno, pamene ife tidzimvetsera makhelele amenewo, china chake chonga chimene David anachita usiku opsha wotentha uja, pamene iye anagona kunja uko pansi pa tchire la nthudza lija, ndipo mdani anali akuchita ukali. Linali ola lotani limenelo kwa David. Inali nthawi yotani kwa iye atagona pamenepo. Iye samadziwa kuti achokepo bwanji. Iye samadziwa kuti apite pachiyani. Chifukwa iye ankadziwa kuti iye anali ocheperapo. Koma mwaka modzi iye anamva phokoso la mphepo likudutsa pamwamba pa tchirelo. Iye anadziwa kuti Mulungu wapita patsogolo pake. Ndipo iye anapita ku nkhondoko. Ine ndikumvelera china chake chonga chimenecho usiku uno. Utatha uthenga wa usiku watha. Ine ndagona mu ola la mdima limene ine ndinayamba ndakumanizanapo nalo mmoyo mwanga. Ine ndikumvelera ngati Yesaya ali mukachisi atatha kuona angelo amenewo. Ndine mwamuna wa milomo yakuda, ndipo ndikukhala pakati pa anthu a milomo yakuda. Koma mvetserani. Ine ndikuyenera kudzakumana nazo izo mwanjira ina yake. Ndipo chinthu chokhacho ine ndikudikira kuti ndidzave mkokomo uja ukudutsa mutchire la nthudza kupita kukakumana ndi mdani kulikonse kumene iye ali. Mulungu tithandizeni ife kuti tichite zimenezo. Ndipo tsopano ine ndikuganiza ndi 1 minute kuti ikwane 12 koloko. Ndipo 62 ndi zakale zake zonse, tiyeni tilole izo zikhale zakale. Tiyeni tiime pa mapazi athu tsopano, wina aliyense wa ife. Mpikisano uli mkati. Mmodzi aliyense wa inu, Paulo anati, kuyiwala zinthu izo zimene zili zakale. Zola kwitsa zathu zonse za chaka chatha. Ine ndikukakamira molunjika kukuitana kwa pamwamba. Zola kwitsa zanga zonse zimene ine ndapanga mu zaka zonsezi. Mundikhululukire ine chifukwa cha izo. Mulungu mundikhululukire ine. Mpingo mundikhululukire ine. Ndipo utumiki umene ine ndaulephera. Ine ndikumvelera. Mulungu mundikhululukire ine chifukwa cha izo. Mpingo mundikhululukire ine zola kwitsa zanga. Ndipo ine ndikakamira molunjika kukuitana kwa pamwamba mwa Kristu Yesu. Chilichonse chimene chili chamawa ine sindikudziwa, koma ine ndikudziwa amene akusungira 1963. Tiyeni tikwezere manja athu kwa Mulungu tsopano, ndipo tiyeni ife tipemphere mwa njira yathu pamene ife tikupanga kuvomereza kwathu ndi kumupempha Mulungu kuti atithandize ife kudutsa chaka chikubwerachi.
Heavenly Father, as we stand here,
Atate akumwamba, pamene ife taima pano, pamene malingaliro ambiri akufa mmitima mwathu ndi zolakwitsa za chaka chatha, ndipo pamene ife tikuyandikira kufa kwa 62 ndi kubadwa kwa 63, Mulungu, mutilole ife tikwere sitepe imodzi patsogolo pa makwerero mpaka ife tizitha kumuona Yesu ndi dongosolo lake. Mulole aliyense pano Ambuye mupemphero pamene chaka chakale chikufa ndipo kubadwa kwatsopano kwa chaka chatsopano kukubwera. Mulole tchimo la munthu wakale ndi kusakhulupirira zife mu mtima mwathu. Ndipo kubadwa kwatsopano kubweremo ndi 1963 monga mphepo ya mkokomo wa mphamvu imene ikhoza kudzadza umunthu wathu ndi kutipanga ife kukhala zolengedwa zatsopano mwa Khristu. Tipangeni ife tikhale antchito okwanira, mukhululukire kale lathu, mudalitse tsogolo lathu, mutilondolere ife Ambuye Mulungu ndi dzanja lanu la mphamvu Yehova. Adalitseni atumiki awa pano, adalitseni anthu onse, alendo onse. Inu mukhale nafe Ambuye, ife ndi antchito anu ndipo tikudzipereka tokha mwathunthu kwa inu mu 1963 kuti mphamvu ya mzimu wanu ikakhoze kukhala ndi uyambiriro ochuluka mmoyo wathu ndi mu munthu wathu. Tithandizeni ife Mulungu, tikhululukireni ife ndipo mutithandize ife. Ife tikupemphera, dzutsani amuna amphamvu, dzutsani ankhondo amphamvu achikhulupiriro. Mutsegule chaka chino Ambuye, mana odisikaja, thanthwe lija lapasi pa thanthwe, kuti ife tikathe kuona dongosolo la Mulungu. Avuleni zivinikiro mapiramidi a moyo wathu. Ambuye, muikepo mwala wa pamutu, Khristu Yesu, pa wina ndi aliyense wa ife. Mulole madalitso ake akulu oyera akhale pa ife tonse. Mulole moto wa mzimu oyera ubwere pa ife. Mulole mphamvu ya chiukitsiro ionetseredwe. Mulungu, mmene ife tikukuthokozerani inu usiku uno. Ife ndi anu. Ife tikudzipereka tokha kwathunthu kwa inu Ambuye. Pamene ine ndizipita kutsidya, osadziwa kuti ndikuti kapena motani, kapena chimene ine nditi ndikachite, ine ndikudalira inu Mulungu wamphamvu zonse, kuti inu mundilondolera ine, wantchito wanu opanda phindu, kuti ine ndikakonze kugwiritsidwa ntchito kwa ulemu ndi ulemerero wa wamphamvu zonse. Perekani izi Atate. Mulandire mapemphero athu, mudalitse kuyesetsa kwathu. Muchilitse odwala ndi osautsika, zonse mwa uzimu ndi muthupi. Ndipo mutipange ife antchito anu, ife ndi dongo inu ndi wowumbayo. Tiumbeni ife aliyense mwa njira yanu yomwe, kuti ife tikakonze kukwanira limodzi ndi Khristu Yesu, ngati chiwalo cha thupi lake. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu, ndi chifukwa cha iye, ndi chifukwa cha uthenga. Amen, ndi amen.
Kura shara masi kiri. My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the word that became manifested unto thee. I am the word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? Oh, my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee, stand fast, and move not, thus saith the Lord.
Zikomo inu Atate Mulungu, ife tikukuthokozani inu chifukwa cha chilimbikitso cha chaka cha tsopano ichi chimene chikutitumiza ife ndi ziyembekezo ndi chitonthozo chodziwa kuti kudzera mukuyankhula kwa mawu awa kwa anthu awa amene samadziwa kuti uthenga ndiwoona, ndipo inu mukutipempha ife kuti tiime ndiwo. Ife tikachita zonse zimene ife tikuzidziwa Ambuye kuti tikaime ndi inu ndi mawu anu. Tirandireni ife mu dzina la Iye amene anatiphunzitsa ife tonse kuti tizipemphera monga chonchi. Atate athu amene muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe. Ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe pansi pano chomwe chonso kumwamba. Tipatseni ife lero chakudya chathu cha lero, ndipo tikhululukireni ife zolakwa zathu monga ife tikukhululukira iwo amene atichimwira ife. Ndipo musatitengere ife kokati yesa, koma mutipulumutse ife kwa oyipayo, pakuti wanu ndi ufumu, ndi mphamvu, ndi ulemerero kwa nthawi zonse. Amen. Ambuye akudalitseni inu, ndipo akusungeni inu. Koma iwo tsopano amene akuyenera kuti azipita mmakwawo, tsopano ndi maminiti 5 itadutsa, ndi maminiti 5 mu 63. Tsopano Mulungu akudalitseni inu. Ndipo inu amene mukufuna kutsalira chifukwa cha mgonero, ndinu olandiridwa basi kuti mutsalire. Ife tikhala wokondwa kukhala nanu inu. Iwo si mgonero wodzitsekera, iwo ndiwa wokhulupirira aliyense amene ali muchiyanjano ndi Kristu. Ndinu olandiridwa kuti mutsale ndi kutenga mgonero limodzi nafe. Ndipo chifukwa chimene ife timachitira izi ndi chifukwa chakuti ichi ndi chinthu choyambirira. Ife tikuyamba ulendo. Ndipo Israeli iwo asanayambe ulendo wawo, iwo anapha mwana wankhosa, ndipo anadya masamba owawa, ndipo anawuyamba ulendo wawo. Ndipo ine ndinaganiza, izi ndizoyenera bwanji usiku uno. Mwana wankhosa waphedwa, iye wakonzedwa phwando. Ndipo ndi pakati pa usiku, ndipamene iwo ankadya iye, inu mukudziwa, pakati pa usiku. Chotero tiyeni, inu amene mukufuna kuti mukhale nafe ndi kukonzekera ulendowu umene ukubwera, umene uli kutsogolo, ife tikhala wokondwa kukhala nanu. Mulungu akudalitseni inu. Ndipo inu amene mukuyenera kuti muzipita tsopano, mukhoza kumapita ku nyumba zanu. Ndipo Mulungu akhale nanu mpaka ine ndidzakomane nanu kenanso. Amen. Ena nonse inu mukhoza kukhala ndiyeno ife tiyamba mgonero. Mulongo a tabwino Bwana. pakatidza komane pakatidza komane pakatidza komane pamapazi aYesu pakatidza komane pakatidza komane pakatidza komane Mulungu akhale nanu pakati dzakomaneso. Tieni tiimbe iyo kenanso pamene ife tikudikirira inu mukudziwa iwo amene akutuluka. Kuti mukhale chete ndiyeno ichi ndi chinthu chosamalitsa kwambiri. Ine ndiwerenga china chake kuchokera mulemba apa mukampindi chabe chimene chili kwambiri kwambiri chabwino kwambiri. Ndipo tsopano tieni tiimbe iyo kenanso. Pagatidza komane mpaka Tieni tingogwirana chanza ndi munthu wina ngati muli china chake cholakwika mmoyo mwanu munthu ameneyo ali pano amene inu munamulakwira pitani kwa iwo tsopano ndipo mukachikonze icho Pagatidza komane Pagatidza komane Mulungu Walimba angabwele palimba chonde Nanu pakatidza komaneso Mpaka ife Ine ndikupereka zonse izi mmanja mwanu mbale nevu. Pakatidza komane Mulungu akhale nanu pakatidza komane so. Mulungu akudalitseni inu mbale. Iya samala inu Iye asamala inu Kuwala kapena mtuzi Iye asamala inu Tieni tiimbe iyo kenanso Asamala inu Iye asamala inu Mkuwala kapena mtuzi Iye asamala inu Nzokongola zimenezo Tieni tiimbenso iyo pamene iwa kukhala chete. Iye. Mungotseka maso anu. Inu. Iye asamala inu. Mkuwala kapena mtuzi. Asamala inu Atate akumwamba ife tili wokondwa kwambiri kuti ife tachipeza icho kukhala chona mmaola athu amdima kapena kudutsa mkuwala iye samatisiya kapena kutitaya ndife wokondwa kwambiri chifukwa cha icho chimene ife tili nacho zidaliro zathu sizinamangidwe pachina chili chonse chochepera kuposa magazi a Yesu ndi chilungamo Ife tikudalira Ambuye osati mukutchuka kwa dziko lino. Ife tikudalira, ife sitikuyelekeza kudalira chimango chokoma, koma mwamphumphu tikutsamira pa dzina la Yesu. Mene ife tikukuthokozerani inu Atate. Tsopano ife tatsala pang'ono kuti titengepo gawo muchimodzi cha chimodzi cha zochitika za pang'ono zogwirika zimene inu munatisira ife. Chimodzi cha izo chinali ubatizo. China chinali mgonero, ndipo chotsatira chinali kutsuka na mapazi.
Oh God,
Oh, Murungu, ife tikungolowa mosamaritsa, podziwa kuti mwana wankhosa uyu ndi mwana wankhosa wa Pasaka. Ulendo wa ukulu wa mchipululu unali uli patsogolo pa anawo. Magazi amayenera ayikidwe kaye poyamba pa mphuthu ya chitseko, asanadye mwana wankhosa wa Pasaka. Mulungu, fufuzani mitima yathu tsopano. Kodi magazi alipo pamenepo Ambuye? Ngati palibepo, ife tikupemphera kuti inu mupakepo iwo tsopano. Muchotsepo machimo athu ndi kuwaphimbapo iwo. Ndipo iwo asudzulidwa kwa ife, Ambuye, machimo a dziko lino. Kuti ife tikakhoze kukhala oyera ndi ooneka bwino kwa Atate athu tsopano pamene ife tikubwera kuti tidzadye thupi ndi magazi okhetsedwa a mwana wankhosa wathu, mwana wa Mulungu, mpulumutsi wathu. Fufuzani mitima yathu pamene ife tikuwerenga, Atate. Ndipo kenako mutipange ife ainu mwini, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la mwana wankhosa, Yesu Kristu. Amen.
In the book of
mu buku la Korinto, mutu wa 11, ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndime pang'ono. Kuyambira ndi ndime ya 23, ine ndikuwerenga izi. Ameneyo ndi Paulo akuyankhula ku mpingo wa ku Korinto. Pakuti ine ndinalandira kwa Ambuye chimene inenso ndinachipereka kwa inu, kuti Ambuye Yesu usiku omwe uja, umene iye anaperekedwa, anatenga mkate. Ndipo pamene iye adapereka kuyamika, iye ananyema iwo, ndipo anati, tengani ndipo idyani, ili ndi thupi langa limene lanyemedwera inu, izi muzichita pokumbukira ine. Momwe monso iye anatenga chikho, ndipo pamene iye anadya, anatenga chikho, koma pamene iye anadya, pepani, ndiloleni ine ndiwerengenso izo. Momwe monso iye anatenga nayenso chikho, ndipo pamene iye anadya, anati, chikho ichi ndi chipangano chatsopano mu magazi anga. Izi muzichita muchikumbutso nthawi zonse pamene inu muzimwa ichi pokumbukira ine. Pakuti monga nthawi zonse pamene inu mukadya mkate uwu ndi kumwa chikho ichi, inu muonetsera imfa ya Ambuye mpaka iye adzadze. Chotero, aliyense amene adzadya mkate uwu ndi kumwa chikho ichi cha Ambuye mosayenera, adzakhala akuchimwira thupi ndi magazi a Ambuye. Chotero munthu adziyese yekha, ndipo chomwecho adye mkate ndi kumwera chikho chake. Pakuti iye wakudya ndi wakumwa mosayenera, adya ndi kumwera chiwonongeko kwa iye mwini, ngati sazindikira thupi la Ambuye. Chifukwa cha ichi, ambiri adwala ndi kufowoka pakati panu, ambiri agona. Pakuti ngati ife tingaziweruze tokha, ife sitiyenera kuweruzidwa. Koma apo weruzidwa, ife tilangidwa ndi Ambuye kuti ife tisadzaweruzidwe ndi dziko. Chotero abale anga, pamene inu mubwera pamodzi kuti mudzadye, lindanani wina ndi mzake. Ndipo ngati munthu wina ali ndi njala, muloleni iye adye ku nyumba, kuti inu musabwere pamodzi kukuweruzidwa. Ndipo zinazo ine ndidzaziyika mudongosolo pamene ndidzabwera.
As I think of this, the most solemn
pamene ine ndikuganiza za izi, nthawi yosamalitsa kwambiri. Izo zinalembedwanso kuti pamene mgonere uwu unaperekedwa koyamba ndi kutsuka na mapazi, chimene ife tikuyenera tilumphe usiku uno chifukwa tilibe madzi. Madzi onse atsekedwa, ndipo ife tinalibe ngakhale malo odzithandizira usiku uno, chifukwa iwo amangoyenera kuti alumikize izo pamodzi mopambana mmene iwo akanathera, kuti ife tikhale ndi msonkhano uwu usiku uno. Koma ife tichita monga iwo anachitira, anati ine ndikukhulupirira Luka ananena zimenezo, kuti iwo anayimba nyimbo ndipo anatuluka. Koma kodi inu mukudziwa chimene izi zikuimira? Kodi inu mukudziwa pachiyambi, pamene dongosolo ili linapangidwa poyamba mu Israeli, uko mu Igupto, iwo anali ali panjira yawo akupita ku dziko lolonjezedwa. Ndipo ndimomwe ife tikumvelera usiku uno, kuti ife tili pa ulendo wopita ku dziko lolonjezedwa, ndipo ulendowo uli patsogolo pathu. Ndipo iwo anali ndi chizindikiro kuti pamene mngelo wa imfa zidutsa, kuti pakuyenera padzakhale magazi pachitseko, kapena mwana wa mwamuna wankulu, kapena mwana wankulu afa mnyumbamo. Lingalilolo linali la kuti ndipo tanthauzo lenileni linali poyamba apake kaye magazi. Kodi inu munazindikira mmene Paulo anazikira izo apa. Ngati wina adya mosayenera, iye adya ndi kumwa chionongeko kwa iye mwini. Posalizindikira thupi la Ambuye. Chimene chikutanthauza chinthu chomwecho kuti imfa. Imfa ya uzimu imakhala pa munthu amene angatenge mgonero wa Ambuye mosayenera. Izo zikhoza kukhala kupita kumakamwa ndi kumapitirira ndi kumakhala monga dziko nkubwera pa gome la Ambuye. Ife tisamachite zimenezo. Sopano tiyeni tiyeletse mitima yathu ndi kuyeletsa manja athu ku ndi malingaliro athu kuganiza konyasa kuti tithe kubwera pa gome la Ambuye molemekeza ndi oyera pamene ife tikudziwa kuti ife tikudzilumikizitsa tokha ndi nsembe yathu Kristu Yesu amene ali chipulumutso chathu chokhacho. Ndipo tsopano usiku uno mmene ife timachitira izi mmodzi wa akulu ampingo adzayima apa mʼbale Zabel. Ndipo ine ndikuganiza mʼbale Zabel usiku uno ngati inu mungayitane kuchokera pa nsanja poyamba kuti anthu awa athe kubwera kuchokera pa nsanja ndipo adzapange mzere wanu woyamba apa ngati inu mungathe. Tsopano mʼbale Zabel akutsogolerani inu ndi mphindi pang'ono mwa msanga tikadalitsa mgonerowu. Mkate wopatulika uwu umakonzedwa ndi Akhrisitu. Iwo ndi mkate wopanda chotupitsa. Ndipo ngati inu mungazindikire izo, pamene inu muziyika iwo mkamwa mwanu, iwo ndi wokhakhala kuti uziwawa. Iwo ndi wamakwinya ndi wonyemedwa, wosakanizidwa. Zimenezo zikutanthauza wonyemedwa, thupi lonyemedwa la Ambuye Yesu wathu. Oh, pamene ine ndingoganiza za izo, mtima wanga umakhala ngati walumpha kugunda. Pamene ine ndiganiza kuti iye anasasanthidwa ndi kutunduzidwa ndi kukanthidwa, mwana wa Mulungu wosalakwa. Kodi inu mukudziwa chifukwa chimene iye anachitira zimenezo, chifukwa ine ndinali wolakwa. Ndipo iye anadzakhala ine wochimwa, kuti ine mwa nsembe yake ndikhoze kukhala wofanana ndi iye, mwana wa Mulungu. Ndi sembe bwanji, tiyeni tiweramitse mitu yathu. Mulungu woyera kwambiri, pamene ine ndagwirizira mbale ya ing'ono ya chitsulo iyi usiku uno, mkate uwu umene ukuimira thupi lonyemedwa, losasanthidwa, lotunduzidwa, lokanthidwa la Ambuye wathu. Kumene mneneri uja anafuula, iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Anatunduzidwa chifukwa cha kusayiluzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye. Ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Oh, mmene ife tikukumbukirira zimenezo Ambuye. Pamene ine ndikuzimangiriza ndekha kunsembe imeneyo usiku uno. Ndiwo mvetsera awa chimodzi-modzi Ambuye. Kunsembe. Mulole ife tizikumbukira Ambuye athu, imfa yake ndi kukwapulidwa kwake ndi zonse zimene iye anadutsamo chifukwa cha ife. Pamene ife tikutengera mkate uwu mkamwa mwathu. Mulungu ndife anthu osayenera. Ife sitili okwanira pa chinthu choyera choterechi. Chotero mulole chiyero chanu Ambuye kukhalapo kwanu ndi magazi anu atsuke mitima yathu. Ndipo pamene ife tikulandira izi, mulole ife tichikhazikitse malingaliro athu kuti mosalekeza tizikamutumikira iye usana ndi usiku masiku onse a moyo wathu. Tsopano muyeletse mkate uwu ku ntchito yake yomwe wakonzedwera. Ife tikupempha mu dzina la Yesu. Amen. Ndipo ine ndanyamula ichi mmanja anga monga sate pafupifupi zaka sate fili za utumiki zimene ine ndawatumikira Ambuye wanga ndipo ndikuzichitira ndekha manyazi. Koma ine ndikuganiza ine ndikanachita chiyani ngati ine ndikanakhala ndi madontho awiri enieni amagazi ake nditawagwira mdzanja langa usiku uno. Ine ndikanachita nawo chiyani iwo. Koma inu mukudziwa ine ndinali nacho mmanja mwanga usiku uno pamaso pake chopambana ndi wogulidwa ndi magazi ake mpingo wake. Chotero pamene ine ndanyamula ichi ndi madzi amphesa izi ine ndikuganizira za zimenezo. Iye anati ine sindidzamwaso za chipatso cha mphesa mpaka ine ndidzamwe ndi inu mwatsopano mu ufumu wa Atate anga. Ndiye zindikirani kuti ikadzata nkhondo ya tchimo, chinthu choyambirira chimene ife titi tidzachite tikadzakafika kumbali nayo chidzakhala kudya mgonero, mgonero wa Ambuye. Ndipo tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano pamene tikudalitsa vinyo uyu. Atate athu akumwamba, pamene ine ndikuganiza, pamene ine ndagwirizira vinyo uyu pano, amene akuimira magazi a Yesu, mmene kuti kudzera mukuyenderera kwa magazi uko, machimo anga anachoka. Iwo anakaikidwa munyanja ya kuiwala, ndipo sadza kumbukiridwanso. Ndipo ndi magazi awa, mnyamata amene ankafa tsiku lina atagona uko mchipatala, ndipo inu munandipulumutsa ine. O Mulungu, mmene ine ndikukuthokozerani inu Ambuye. Ndipo kenako kudzandipatsa ine udindo mwa mzimu woyera wotsogolera anthu kupita ku Calvary ndi kuwasonyeza iwo njira ya kwathu zikomo inu Atate. Ndipo tsopano yeletsani vinyo uyu ku ntchito yake yoyenera. Ndipo mulole munthu aliyense amene ati atenge chopatulika ichi usiku uno alandire mphamvu ya uzimu ndi ya thupi chifukwa cha ulendo umene uli patsogolo. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
Stand here and watch the families come in.
Kuima pano ndi kumaona mabanja akulowa. Ndipo umo ndi mmene ziti zidzakhalire limodzi la masiku awa. Banja ndi banja, udindo ndi udindo, gulu ndi gulu, mmodzi ndi mmodzi. Pamene ife tidzakumane naye iye, iyo idzakhala nthawi yotani. Pamene moyo wa munthu wonse umene wakhala uli pa dziko lapansi, umene unakhulupirira mwa iye ndi kumudalira iye, adzakumana kumeneko pa tsiku limenelo. Kodi izo sizidzakhala zodabwitsa?
We have to omit the feet washing tonight because
ife tiyenera kulumpha kutsuka na mabazi usiku uno chifukwa cha madzi. Ife tilibe zipangizo zokwanira pakali pano. Ndipo izo zikonzedwa posakhalitsa apa ife tikudalira. Iwo akuchita bwino ndipo akugwira mwali wiro pakachisi watsopanoyi. Komabe ine ndikuganiza kuti izi ndizoyenera kwambiri kukhala ndi mgonero koyambira kwa chaka monga chonchi. Nthawi ya tsiku. Tsopano, inu amene mukuchokera kunja kwa tauni, mudzayendetse mosamalitsa kweni kweni mawa pamene mukhale mukupita kwanu, Mulungu akhale nanu. Ndipo inu pano akonkuno apafupi, Mulungu akhale nanu ndipo akuthandizeni inu. Ndipo tsopano, Ambuye akalola, ndipo ine ndikuyenera kuchokapo chifukwa cha msonkhano wotsatira uwu umene ukubwera ku Arizona. Ndiyeno ngati Mulungu alola, ine ndidzakhala nanunso pa zisindikizo zisanu ndi ziwiri, ndipo monga ine ndalonjezera. Ine ndithudi ndikukhumba mapemphero anu. Ine ndikukusowani inu kweni kweni. Chotero musayiwale kundipempherera ine. Ndipo mulole chilichonse chikuyendereni bwino inu. Ndipo ine ndithudi ndikuyamikira kukhalapo kwanu ndi mmene inu mumamvetserera kwa zimene ndimanena mu uthenga. Ine ndikukhulupirira kuti ife tikupanga kusintha tsopano. Ndipo ine ndine ndikukuthokozani inu chifukwa cha chifundo chanu. Ndipo ambiri a inu mwayendetsa mayirosi ndi mayirosi kuti mubwere kudzamumvera munthu wopheka ngati ine ndikuyesetsa kubweretsa mawu a Mulungu. Ine ndikutsimikiza chinali china chake choposa chimenecho chimene inu munabwera kudzamvetsera pambali pa ine. Chifukwa ine ndilibe kanthu kalikonse kamene ine ndikanapereka. Ndine wosaphunzira, ndilibe umunthu, ndilibe kanthu ka ine. Ndiye pamene ine ndiwaona anthu akuyendetsa kwa ma 100 ndi ma 100 amairosi, ndikuima ndikudzadikilira pano 2 koloko mmawa izo sizinali chifukwa cha china chake chimene ine ndinali nacho ndi Khristu. Ndine wokondwa kwambiri inu mumamukonda iye. Ndipo ine ndimamukonda iye nanenso. Ndipo pamodzi ife timamukonda iye. Ndipo chifukwa ife timamukonda iye, ife sitidzalekana nkomwe. Ife tikhoza kulekana kwa kanthawi pang'ono kuno, pamene nthawi kupitirira. Koma ife tidzakhalanso limodzi kenanso. Icho chakhala chokhumba changa kuti ndingoyesetsa kuwatsogolera anthu apite kumalo amenewo. Ndipo tsopano poyamba chaka cha tsopano ine ndikufuna kunena osati chaka cha tsopano chokondwa kwa inu. Ine ndikufuna ndinene ichi kwa inu. Mulungu akudalitseni inu. Ndipo ngati iye angachite chimenecho ndicho chonse chimene inu mungachisowe muchaka chikubwerachi. Ndipo ine ndikudalira kuti iye atero. Ndipo ndine mwachisomo chake ife tiyesetsa chaka chikubwerachi iye andisunga ine akusungani inu. Mwachisomo chake ine ndikuyembekeza kuti ine ndikhala mbusa wabwino chaka cha mawa kuposa mmene ine ndakhalira chaka chino. Ndikuyembekeza ndikhala wantchito wabwinoko kwa Khristu. Ine ndiyesetsa mwamphamvu kuyesetsa kukhala pafupi woona kwambiri kuti ndizibweretsa uthenga chimodzi-modzi monga mmene iye akundipatsira ine. Ine ndizibweretsa iwo kwa inu mopambana mmene ine ndingathere. Osabisa kanthu kamene iye angafune kuti ndikupatseni inu. Ine ndidzachita zonse zimene ine ndikuzidziwa kuchita kwake. Ndipo ine ndikudziwa inu mukumvelera mwanjira yomweyo. Inu mukumvelera ngati kuti ife tikufuna kugwira ntchito limodzi tsopano. Pakuti kuwala kwa madzulo ndithudi kukuzimirira. Ndipo dzuwa likukalowa. Ziko likuzizira. Ife tikudziwa zimenezo. Kuyankhula mwa uzimu. Mpingo kuzizira ndipo chitsitsimutso chatha. Ife sitikudziwa chimene chikubwera motsatira. Koma ife tizidalira Mulungu pa chimenecho chilichonse chimene icho chili. Ndipo tsopano monga ife nthawi zina, ine ndikufuna kuti inu mukumbukire kuti kachisi pano ali ndi mmodzi wa azibusa apa mwamba amene alipo mdziko, mbale Oman Nevo, mwamuna wa umurungu, mwamuna wa bwino. Ndipo pamene ine kulibeko, mbale Nevo amakhala ndi ulamuliro wonse, chimodzi-modzi basi monga ine ndikakhala pano. Matrustee, madikoni ndi ena otere ndi akuti azikhala mu maofesi awo monga mmene iwo amachitira. Ndipo pano ndipalikulu pathu. Pano ndipamene ife takhazikikapo pomwe pano. Pilepo sakakhala nane ine kunja uko akangokhala nawo pa msonkhanowo. Iye azibwerera kuno ntchito yonse ndi zonse ziziyendetsedwa kuno chimodzi-modzi basi. Ndikungopita uko zimenezo sizikutanthauza kuti ine ndikukusiyani inu. Ine ndikungopita inu mukumvetsa iwo anangokhala masomphenya. Ine sindikudziwa chimene iwo akutanthauza. Ine ndikudalira ndikukhulupirira kuti iwo adzakhala kwa ubwino wa mpingo onse. Ndipo ine ndikudziwa izo zidzakhala za ubwino kwa ife tonse ngati ife titsatira kutsogolera kwa Ambuye. Ndizo zonse zimene ife tikudziwa mmene tingachitire. Izo sizophweka kwa ine. Ine ndikukumbukira nthawi ina ine ndisanachoke pa chali chikuno. Ena anthawi yakale mukukumbukira zimenezo. Mmene ine ndinkalephera kuti ndichite zimenezo. Ine ndimawakonda anthu. Pamene ine ndinali mnyamata wang'ono sindinkakondedwa. Palibe amene ankasamala za ine pamene ndinali mwana. Ndipo ine pamene ndinadzapeza kuti wina wake akundikonda ine ndinaganiza ndikufuna kuwafera iwo. Ndipo tsopano chifukwa wina wake akukukonda iwe, wina wake akusamala. Ine ndinali kukwera nthawi ina pa polo ndipo chomangira changa chinavuka pa polo lakale la mkungudza. Ndipo fundo inali pamwamba ndipo ine ndinayigunda iyo ndi chokwerera changa ndipo ndinatembenuka ndinagwa pafupifupi mapazi 15 ndipo chinadzagwira pa mkono wanga. Dona anafuula ndipo iye anakhala ngati anadzazisasa yekha monga choncho. Ine nthawi zonse ndinkamukonda Dona ameneyo. Iye anasamala. Iye anali wina wake amene anasamala. Ndipo ine nthawi zonse ndinkaganiza aliyense amene akundisamalira ine ndimawakonda iwo. Ndipo kuno nthawi ina yapitayo ine ndinali kumusi kwa tauni. Ine ndinkaganiza za mmene masiku ankakhalira. Ndi zimene Mulungu andichitira ine ndipo ine ndithudi ndimayamikira. Ndipo ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha chikondi chanu ndi chiyanjano. Ndipo ine sindingayesere kose kuti ndikutsogolereni inu molakwika. Izo nthawi zonse zidzakhala mwanjira yolondola mopambana mwakudziwa kwanga. Ndipo inu mumandijambula ine sindinayambe ndanenapo chilichonse chokhudza ine mwini. Nthawi zonse amakhala ali Yesu Khristu. Mukuona? Ndayesetsa kukhala moyandikira basi mu mawu ake mmene ine ndimadziwira kukhalira kuti ndikutsogolereni inu ndikukulondolerani inu kumalo awa. Ndipo ine ndikukuperekani inu tsopano mmanja ambale Nevo, poyamba mmanja a Mulungu, ndipo kenako mmanja a chisamaliro cha mbale Nevo, kuti akhale mbusa wa mpingowu ndi kuti aziyang'anira chumachi, kufikira ine ndidzakhale ndi msonkhano uwu ndikudzabwereranso kwa inu. Ndikudalira kuti podzafika nthawi imeneyo ine ndikhoza kudzakubweretserani inu vumbuluso lalikulu kuchokera kwa Mulungu, limene liti lidzakondoweze mtima uliwonse ndi kulemekeza mpingo wa Mulungu. Ife kawiri kawiri timatenga mgonero. Ine sindikufuna kunena moonjezera, inu mukudziwa mmene ine ndimamverera. Ndipo ine ndikuganiza nyimbo imene ife tiyenera kuyimba pakali pano, chikhulupiriro changa chikuyang'ana kwa inu, inu mwana wankhosa wa Kavare. Ndipo pamene ife tikuyima ndi kuyimba iyo, tiyeni tigwirane chanza wina ndi mzake ndi kuti Mulungu akudalitseni inu. Chikhulupiriro changa chikuyang'ana kwa inu, akudalitseni inu mbale wanga. Mulungu akudalitseni inu Mulungu. Mulungu akudalitseni inu Mulungu. Mpulu, Mulungu akudalitseni inu mbale. Ngu. Sopano. Wanu kwa tuntu. Sopano tie nitikwezele manja atu kwa iye. Chikulupiro changa chikuyangana kwa inu. Inu mwana wankosa wakavari. Mpulu muti wa Mulungu. Sopano ndimveni pamene ndikupemphera, ndichotsereni ine kulakwa kwanga konse, o ndiloleni kuyambira lero, ndikhale wanu kwa tuntu. Pakati dzakomane, tieni tiimbe mpakati dzakomaneso, aliyense tsopano tieni. Pakati dzakomane, pakati dzakomane, pakati dzakomane pamapazi a Yesu. Pakati dzakomane, akale nanu pakati dzakomane, so pakati dzakomane. Pakati dzakomane, pakati dzakomane pamapazi a Yesu. Pakati dzakomane, pakati dzakomane, pakati dzakomane. Kale nanu pakati dzakomane, so
let's bow our head now. Brother Neville, why won't you dismiss us in prayer? God bless you.
Tieni tiweramitse mitu yathu tsopano. Mbale Nevo, bwanji kodi inu simutibalalitsa ife mupemphero. Mulungu akudalitseni inu.